Regional Referral Hospital edwali lisangwa mu district ye Soroti mbuvanjwa bwa Uganda litandise enkola eyokwanganga galwadde agabaguka wano wali mu bitundu ebyetteeso nga kijja kuyamba nnyo gakwatako nga tegannakosa kitundu kyetteeso. Dr. Joseph Morris Enabu akulira ebyobulamu mu kitundu ku ddwaliro eryo agamba nti obukadde bwa siringi 10 mu 10 ze bafunye zigenda kubayamba okukola ku bantu obukadde 240 abali mu district yezo Bukedea, Kumi, Ngora, Kapera Maido, Karachi, Amria, Katakwi, Kapera Biong, Soroti City ne district yenyine ye Soroti. Agamba nti abayamba ku byobujjanjabi mu bitundu ba village health teams bagenda kubirizibwa nnyo baloopenga mangu endwadde balyoke bazisalira amagezi. Agamba nti amasomero goolekeddwa okugulawo olusoma olupya naye ebimu ku byebasinze okweraliikirira kyekirwadde eky'olukusense n'omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri ebitekwa okukolebwako amangu.